The reason why we say alive these days is because of the love that God has for us. That's why we say our God is an awesome God. Kevo King!
Gai wana jeka mega nye ne gogosha. Wana nyoni ya jena shaku nye ne gogosha. You are so so awesome, nye ne gogosha. You are so so awesome, nye ne gogosha. Kila siku maisha ni God wanna praise you. Pendo lako tamu mi never wanna quit him. Umenipa life bado mi nina live. Matendo yako mema bado mi nina need it. I fear no evil, God niko nawe. Kwako kuna nguvu, Father breaking every chain. Kwako nime stand, kwako there's no shame. Every day in my life, me I'm a winner. Sifa nitakupa.
You're so so awesome.
Salvation nayo.
You're so so awesome.
Umetenda mema maisha ni mwangu mie. Mi nitasifu every day in my life. Wacha ni kusho, Mathayo saba saba, let me let you know. Omba utapewa kila kitu unataka. Pia ukisik, utapata mobaraka. Umeishi in pains, kila siku no gains. Umesaka job, kexam, una fail. Una feel, uko cast wengine wako blessed. Challenges una have, hadua una regret. Wacha ni kusho, kwa God maintain.
In Deuteronomy 31 verse 8, he will never leave you or even forsake. He's an awesome guy. Yeah, he's an awesome guy.